bad.
Triple C. Bado, bado noma. Jeskia.
Psycho on the beat.
Nibula, nima ngwengwengwai, bashawaraz. Nima nyash. Nibula, nima ngwengwengwai, bashawaraz. Nima nyash.
Yo. Sharp ni awarazi nyashi zimejazi aluta na konyagi msupa malisafi aisha nkuteke mandeke adishoke pati na magode magoiz kaifa bado noma sibala wara walidhani tutazip after odosi ni hii ikokos nyondoko vula ikwaroro bashi menaisin down paka moro warazi na makolo utalike lazimo kafibei malisafi on sale sinipake make vitu tunadai tezo suniande reso tupatane pale pale mofadi ngware. All night to kitesa, morning ndo tulale. Niko single na ex kawa nane. Niko single na ex kawa nane.
Psycho on the beat.
Nivulai, nima ngwengwengwai. Ngwengwengwengwai. Basha waras. Nima nyash. Nyash. Nivulai, nima ngwengwengwai. Ngwengwengwengwai. Basha waras. Nima nyash. FG. What a guang, deal down, vibe to your vibe. Boy, sign if this gang, bash our ass, I'm gonna talk a fa. Missing any Zamadav, Tuli Funta and Mababu. Say, Sindo Mababu, not so black as a babu. Tuli would like, serve your staff. Nyashnyaru, Saromanyaru, Usileto Raru, Tangashama, Jabu. This how we do with these F bitches. Go to ocean, manage Aliza Kisheli Cheli, Nani Arife, Nani Wengu, Si Blake. Basha kichiche, wakudori usibitwe, mashetani washindwe, wasikulenge, makenge, huku ni mahao, sio masenke, bado noma.
Psycho on the beat.
Nivulai, nima ngwengwengwai, basha waras. Nima nyash. Nivulai, nima ngwengwengwai, basha waras. Nima nyash. Nivulai, nima ngwengwengwai, basha waras. Nima nyash. Nivulai, nima ngwengwengwai, basha waras. Nima nyash.